Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Shuti mukurikiye radio ijwi rya Amerika twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Nyuma y'itsinda KGB aho bagira bati iwacu ni heza. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro heza. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nange Jean Baptiste Ndayiragije ufatanyije na mugenzi wanjye
Olivier Isatibasumba.
Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kongera kugaruka ku mibereho y'abasigaje inyuma n'amateka, ariko twibanda cyane ku batuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Mu gutangira ikiganiro reka tubanze duhe ikaze bagenzi bacu Uwizeye Carlene na Gisa Fausta, maze batugezeho inkuru iri buduhishisha itomoye y'imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda rwo hambere kugeza magingaya.
Ibikorwa by'ubukungu by'ingenzi byaranze u Rwanda mbere y'ubukoloni byari ubworozi n'ubuhinzi. Urwego rw'umuntu cyangwa umuryango muri sosiyete rwabaga rushingiye kuri ibyo bikorwa by'ubukungu. Bitewe n'uko inka zafatwaga nk'ikintu gifite akamaro cyane mu bukungu bw'u Rwanda rwa mbere y'ubukoloni, Abanyarwanda bagiraga inka nyinshi kurusha abandi, bafatwaga nk'aho ari bo bakire kurusha abahinzi.
Mu by'ukuri turetse ibyo abahanga mu bumenyi bw'imibereho y'abantu bavuze ku nkomoko z'Abanyarwanda, Abanyarwanda bo bavuga iby'abakoloni bise amoko. Mbere y'ubukoloni byasobanuraga umworozi akaba n'umukire cyangwa se umuhinzi akaba umukene.
Abasigajwe inyuma n'amateka basubizwaga inyuma kandi bagakorerwa ivangura n'abandi Banyarwanda. Hari ibintu byinshi byatumaga abantu bagira icyo bahuriraho, urugero nk'amoko yabo uko yarateye yari amwe mu Banyarwanda bose. Abantu bemera ko ubuhake bwahuzaga abantu kandi bugatuma habaho ubwuzuzanye mu Banyarwanda ba mbere y'ubukoloni. Ni ukuvuga isano ry'abantu babiri bari mu nzego zinyuranye.
Nyamara kuvuga ko u Rwanda rurimo amoko, bahereye kuri bakavukire ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande bagahera ku bwoko bw'urwego rwo hejuru n'ubwoko bw'urwego rwo hasi, nk'uko bivugwa n'abahanga mu bumenyi bw'abantu, ngo byaba byarabaye iturufu yo gutegurira abakoloni biza gukwirakwira mu mpera z'ikinyejana cya 20.
Nyuma y'igihe kirekire abasigajwe inyuma n'amateka bakorerwa ihezwa, bamwe muri bo bagize amahirwe yo kugana ishuri bafashe iya mbere ngo babashe kurengera bene wabo. Nibwo hashingwaga ishyirahamwe Koporwa, ari byo Communauté des Potiers du Rwanda mu magambo arambuye y'Igifaransa. Iri shyirahamwe ridaharanira inyungu rikaba rigamije guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'abasigajwe inyuma n'amateka. Ibikorwa byarwo bikaba bikorerwa mu Rwanda hose.
Nk'uko tubikesha urubuga rwa internet rwa Koporwa, abasigajwe inyuma n'amateka barakabakaba 33,444. Iyi mibare ikaba yarakusanyijwe igihe u Rwanda rwose rwari rutuwe n'abaturage 8,128,533. Iki gice cy'Abanyarwanda niho usanga imiryango ikenye cyane. Raporo ya Komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho y'abaturage yerekanye ko abasangwa butaka bo 16 yasuwe n'iyo komisiyo bari mu mibereho igoye cyane. Bimwe mu bibazo babasanganye harimo kutagira amacumbi, kutiga kw'abana babo, kutagira aho bakura agafaranga, kutabona uburyo bukwiye bwo kwivuza, kutabona aho bakura ibumba bakoresha umwuga wabo, kutagira aho bakura akazi, ndetse ibi byose bikiyongeraho ikibazo cy'imirire mibi.
Barakoze cyane bagenzi bacu kuri iki cyegeranyo badukoreye. Nyuma yuko mumaze kumva uburyo amateka yagiye aheza igice cy'Abanyarwanda, uku guhezwa byatumye benshi batabasha kugana ishuri. Ese ubu iki kibazo cyaba cyifashe gute? Bagenzi bacu Uwimana Jessica na Ndayiragije Jean Baptiste banyarukiye mu Murenge wa Remera, Akarere ka Gasabo, maze baganira na bamwe mu bahatuye.
Amafaranga ubundi tugera ku murenge nyine wa mugani tugiye kwandikisha abana bakadusaba ibyo ayo mafaranga. Amafaranga rero ntiwaba ukodesha inzu y'ibihumbi icumi ugaburira abo bana ngo wisimameho gutangiza umwana umujyana kwiga uremera ukamwe.
Ku bijyanye n'uburenganzira ku burezi, abasigajwe inyuma n'amateka bamwe na bamwe usanga batabasha kujyana abana babo mu mashuri. Ibi ahanini bikaba biterwa n'ikibazo cy'ubukene kibugarije.
Twanyarukiye mu Karere ka Gasabo mu Murenge wa Remera ahitwa Inyabisindu. Tugeze mu kadugudu gato gatuwe n'abasigaje inyuma n'amateka. Aka kadugudu kagizwe n'amazu mato cyane acucikiranye, gaherereye iruhande rw'igishanga ku buryo indwara ya malaria itaboroheye. Ikindi ni uko kubera ikibazo cyo kutagira imisarani, indwara zituruka ku mwanda nazo ziteye ikibazo. Turatangira tuganira n'abana tuhasanze maze batubwira impamvu batagiye kwiga. Aba ni Iradukunda Janine w'imyaka 13 na Mukandayisenga Rusi w'imyaka 11.
Ababyeyi ngira kandi mbana na mukuru wanjye kandi nawe ni umukene wabuze ayo kundihirira. Mu rugo nta kintu nta bandi babibwiye kuko abo bari babivuze ngo ni bo ngo bajye ngo bazadutangiza nyine ngo tuzajya kwiyandikisha ku bayobozi ubundi batwereke ibigo tuzajya tujya kwigaho. Barangije rero tukajya tugiye kwiyandikisha bigenda uko nguko nibatubwira ngo tujye kwiga.
Nagiye bari bagiye kunyandikisha bahita banyirukana basa amafaranga yo kwishyura.
Ubu turi kumwe kandi n'umwe mu babyeyi baba bana, Mukacyenda Liberata, aratubwira icyo bakora iyo aba bana babo birukanywe ku ishuri kubera kubura amafaranga.
Twebwe icyo tubakorera mbese na mikoro tugira dukunze kubugira mikoro makeya, mbese ntitugire nk'abantu baza ngo batwunganire mu bibazo mu bukene bwacu ngo bazi batwegere, mbese tubabibwire ibibazo byacu ubwo twabona nta baza ngo batwegere tugacika intege, ubwo tukituriza nyine, ubwo tugategereza icyo Imana izadukorera. Njyewe ntabwo ari ubuntu mperutse kujyana umwana ku ishuri icyo gihe ngiye kwandikisha hari Iremera Gatolike, noneho njyewe nari mfite abana babiri ubwo ngiye kwandikisha banshi 1,066 abana babiri.
Uyu mubyeyi nawe arunga mu gya Liberata avuga ko usibye no kubona amafaranga yo gutanga ku ishuri no kubona icyo bagaburira abana babo ari ikibazo cy'ingorabahizi.
Twe twahejwe inyuma n'amateka, nta mikoro tugira, n'icyo turisha n'utubabura tukakagurisha ijana no kugira ngo tubone ayo turiho inzu y'abandi, mbega twe turababaye cyane. Ntitugira aho tuba, ntitugira icyo turya, n'abana bacu icyo kora. Twagiye ku murenge baduha ibyemezo, ikigo tubigejejeho bakatubwira ati ubu ngubu nimujye ku kindi, tukajyayo. Twagera ku kindi kigo ati nta myanya ihari, dusubira ku murenge tujyana bya bipapuro baduhaye. Tugezeyo baratubwira ati ubwo tuzareba ukundi tuzabigenza. Twicara gutyo kuko nta kuntu natwe twabigenza, kuko ntawe se twaba wabura ese ukabona icyo ujyanisha abana ku ishuri.
Ku bijyanye n'imibanire n'abandi, Mukanda Yambaje avuga ko kuva kera imibanire itari yifashe neza. Ikindi ni uko ngo nubwo babaruwe nk'abatishoboye, kugeza ubu ntacyo ubuyobozi burabamarira.
mibare n'abandi kw'iki gihe mbere hose kuva 5 n'9 twari mu bwigunge 6 kabiri mu bwigunge 7 mu bwigunge ariko 9 igihugu kikimara kubohozwa Kagame akagira ati nimufasha aba bantu tugategi bakaza bakatwandika ntagira ugira icyo atumarira no kugeza n'iki gihe nta kintu baratumarira bakageza icyo batumarira ntitwa tukiri mu macumbi y'abandi twabura icyo twishyura bakatwirukana ubu turi ndaya hanirwa ntwatubariza hano ngo neje uzahadusange
byifuzo aba basubije inyuma n'amateka bafite harimo kubona amacumbi gufashwa kubona icyo bakora kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo no koroherezwa mu kujyana abana babo mu mashuri dore ko aba babyeyi ubwabo nabo ntawuzi uko ishuri risa
bagenzi bacu turabashimiye cyane futi bakunze ibikiganiro cyacu rero indirimbo gatebe gatoki ya Urban Boys ibashimishe
yeah your life is not easy and when I look aside all my heart is gone but I'm gonna keep on trying no retreat no surrender I'm gonna keep on trying keep on trying try
use money go
Kumera
Tugarutse mu kiganiro aho twaganiraga ku mibereho y'abasigaje inyuma n'amateka, Inosa Habumugisha na Karera Jean Dodier baganiriye na Rwibasira Jean Claude. Uyu munyamategeko uyobora umuryango Inarase yabaganirije ku burenganzira bw'abasigaje inyuma n'amateka mu iterambere.
Mwatangira mutwibwira muri iki kiganiro cyacu.
Nitwa Rwibasira Jean Claude, nkaba ndi umunyamategeko mu muryango Inarari Great Service.
Nk'umunyamategeko mwatubwira muri rusange uburenganzira abantu bagomba guhabwa mu nzego zitandukanye.
Uramutse uvuze uti uburenganzira umuntu ashobora guhabwa mu nzego zitandukanye, waba uvuga bukira bugacya, ariko bujya umuntu abona uburenganzira bitewe n'igihe abusaba n'icyo abusabira, ikigero cye ndetse n'urwego abusabamo. Gusa hari ibyo twita uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Nibura buri muntu aho ari hose yagakwiye kuvuga ati uburenganzira bwanjye ni ubu ngubu. Ubwo burenganzira rero buteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rusinya ndetse n'andi mategeko ariho. Mu by'ukuri njye nkaba mbubona ko ari bwo shingiro rya demokarasi, kuko iyo umuntu abufite aba ari umuntu koko. Tukaba rero mu magambo makeya twabucamo ibice bigeze kuri bitatu. Hakaba hari uburenganzira bushingiye ku muntu, gusa kuba uri umuntu ukaba ufite ugomba kugira ubwo burenganzira, aribwo twita les droits inhérents à la personne humaine. Ubwo burenganzira ni bwa bundi wumva bavuga bati ukureshya kw'abantu, egalite, wumva bavuga ubwisanzure, wumva bavuga uburenganzira ku mutungo, kumva uburenganzira bwo kubaho mu mudendezo ndetse no kudahohoterwa. Igice cya kabiri rero cyabwo gisa nk'uburenganzira bukomoka kuri ubwo bwa mbere majije kuvuga, cyangwa se bwaba ari nk'ingaruka z'ubwo bwa mbere. Nk'urugero, iyo tuvuze ihame ryo kungana rihita ritanga bwa burenganzira buri muturage wese afite bwo gutora no gutorwa igejeje igihe, ugasanga bwa burenganzira tuvuga bwo kungana kw'abagore n'abagabo ibitsina, ugasanga bwa burenganzira tuvuga kureshya imbere y'amategeko, ndetse no ku bwa burenganzira ku kazi buri muntu wese agomba kugira, kwishyura imisoro ndetse no kugera kuri serivisi zitandukanye. Nk'urundi rugero, nk'iyo tuvuze ihame ry'ubwisanzure rihita ritanga bwa bwisanzure bw'umuntu ku giti cye, ubwisanzure mu bitekerezo, ubwisanzure bwo kuvuga, ubwisanzure bwo gukora inama, ubwisanzure bwo kujya muri association mu miryango, ndetse n'ubwisanzure bwo gukora imyigaragambyo mu gihe cyose bikurikije amategeko.
Murakoze cyane, mubashe kutubwira uburenganzira bw'ibanze buri muturage wese agomba kuba afite cyangwa agomba guhabwa. Ese murebye muri bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere, mubona abaturage babasha kubona ubwo burenganzira ku buryo busesuye, mu buryo nabwo babasha kwishimira?
Koko nk'uko bivuze, ni ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, no kugera kuri bwa burenganzira nayo ni processes, ntabwo ari ibintu twavuga ngo mu gitondo turabyuka tubona uburenganzira bwose, cyane cyane ko bisaba n'ibindi bintu n'ubushobozi bwa rigiyo leta igomba kubwubahiriza. Usibye ko wenda ntanavuga nzi igihugu runaka, no muri biriya tuvuga ko byageze mu majyambere cyaba kibwubahiriza 100%. Mu by'ukuri rero ntabwo twavuga ngo abaturage barabubona 100%. Ni inzira ndende gushyiramo bwa bushake bwa leta n'ubushobozi bifite bwo kubushyira mu bikorwa.
Ese niba abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ubwo burenganzira butubahirizwa, byaba biterwa n'iki?
Bo icyaba kibitera cyo ni byinshi, harimo fagiteri nyinshi zituma bitagerwaho, ariko akenshi na kenshi twavuga n'ubushobozi bw'ibyo bihugu. Nk'iyo wenda tuvuze nk'uburenganzira bwo kwiga ku buntu, bisaba ibintu byinshi, harimo aho abana bazigira, harimo ibyo byinshi leta ibisabwa kugira ngo ya education pour tous igerweho. Iyo butubahirijwe rero bijyana na bwa bushobozi buriho. Ikindi bishobora guterwa na gahunda leta iriho ni bijyanye n'ubuyobozi bwayo nayo ugasanga ari gihe akenshi na kenshi ubuyobozi bushobora gutuma habaho ryahungabanya rya bwa burenganzira.
Umunyamategeko Rwibasira Jean Claude arakoze cyane kuri ubu busesenguzi ku bijyanye n'uburenganzira bw'abasigajwe inyuma n'amateka.
Hari mazi tuma muhora munyumvaganya hari n'impamvu ari njye wasizwe amavuta simvuga y'umuruho ndavuga y'agati gitondo mwisi n'abayombyi bo mu mageto ubu busa mwandiho usimpa agaciro kuko sibwo butuma ntabona ubugaro ahubwo nye bifata ko ibyo duhura nabyo bituganisha ku ntego no ku nshingano vayo hakunzi wo guca akenge usanga ari nabo batanakunze ibya mirenge naho haba amahirwe yasekeye bahunike gisa nayo iminsi kibatije life njye nibuka tukiri hasi hasi cyane ariko hahandi twari nk'ibyatsi kibuze ubu twarashibutse twaratinyutse mbona ko tuzanera ku buryo tubona dukuye ibitsi musibonesho ejo bundi nta nyakatsi nshuti funga kamayi twipevere twigisi n'abantu hato tutazibagirwa no kwigomwa ukitanga cyane iyo ubona biri ngombwa ntibirye ku bantu ngo wiyumve unihenure ku bice bicukuta ntazi iby'iminsatsi wabigenje ute ibihe biguhindutse umwana waryaga ibinyungu utariho ugo ufite wazibandwa uzerekeza he uwo wananiye akunaniye mu bihe bikaza gufite mwana w'umuntu n'izi bikazara amagi abandi baragiye nawe uwo urasigara hari impamvu ntumbaze ushyire mu gaciro ureba iby'amateka y'ibikomerezwa by'ino n'ubundi wamabya ukana amabura niko wowe wagera hirya ugahamuka ukapacapaca ukakamazi hari nabo bikukiramo bagasara nayo mpamvu uburyo bwisi babyita amabanga runaka atagukangisha uyu munsi ejo ari wowe mu buzima haba amahirwe byo n'imyangaro niko nyiri impuhwe n'ivamba bidufashemo tunzi kuri njye ibyo mbifata nk'ubushyitsi murabizi iby'abasizi ndabasabye ntimunyumve nk'umusazi icyo uyubira oya nicyapfa ubusa wowe gusa gumye uri gusa n'uwatiriza vubaha cyangwa bitinze uzabona umusaruro icyo nzi nta gihombo no ntuzinubire intangiriro cyangwa ngo ucibwe intege nuko wenda nta mikoro no mwene data wowe fatiraho rurema wenyine niwe uzi ibizakubaho byose umwana w'umuntu atera stress usukamiritse ntubyiteho main ubu se banga ituzi katikutse kubwo gufunga imyuka none inambwiye aratewe ni kubera intara irarenga kandi bavuga ko namvurirwa ntihite mbese kuri njye bigarura icyizere ni nayo mpamvu mbona ko dushoje duhishiwe
Nyuma y'indirimbo y'umuraperi Fireman twizera ko yabashimishije reka duhe ikaze ino saha mu mugisha atugezeho ubutumwa bw'abakunzi bacu
Konje kuweka inshuti bakunzi bakanya mutega amatwi bumwe mu butumwa bwanyu umwe mwatwoherereje. None abakunzi bacu bibanze ku kiganiro twabagejejeho cyavuga ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka baherereye mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Sekanabo Ile de France yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ni abantu nk'abandi. Akagira ati ababafata guko batari bamenye ko twese turi biyonadamu. Kandi usuzuguye mugenzi we abasuzuguye Imana yamuremye. Ararangiza agira ati impamvu kera babasuzuguraga aterwaga n'ubujiji kandi nabo ntabwo biha agaciro. Asa umutima ubugesera nawe aragira ati abasigajwe inyuma n'amateka mbere na mbere n'ibigira icyizere bumve ko nabo hari icyo bashoboye bityo bazubaho. Abana bakize Teogene we aragira ati kubyara abana benshi ntabwo ari byiza kuko hari igihe biteza umwiryane mu muryango. Agasaba urubyiruko ko rugomba kureba kure rukabyara abana rushoboye kurera aho kubyara abana bazabananira bityo bakaba ba mayibobo. Ubutumwa bwacu none reka tubusoreze ku bwa Nikolevich Mbonabaza nawe yagize ati turabashimira ku biganiro byiza mudahwema kutugezaho, mbasaba gukomezaho kandi mukagira n'umwaka mushya muhire w'2014 ndetse n'abakunzi bose b'ikiganiro heza. Turabashimiye cyane mwese mwatwandikiye. Twongere tubibutse ko ushaka gutanga icyifuzo cyangwa kuduhamagara wakwifashisha adresse zikurikira: 0 7 2 64 63 9 2 2. Naho website yacu wandika www.hezayouthprogram.com. Email yacu ni heza@yahoo.fr. Murakoze, Imana ibarinde.
Arakoze Innocent Habumugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugiye kugisoreza. Kikaba cyabashije kubageraho ku nkunga y'umuryango w'Abadage mu Rwanda, Forum de Jeunes Gira Amahoro ndetse na Radio Ijwi rya Amerika.
Tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Ndayiragije Jean Baptiste ufatanyije na Olivier Isatu Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.